Pull up skirt, boy. Asking my leg. Hello, my leg, oh, my leg.
My cheetah's full of milk.
I live all the fish out. California, I'm selling now. I tell my cheetah's a clap in the manje. Cotta, please, ging on me now. Once again, melangik she you wet. Figgy and a clapping, quelling gun. Angas ganjan veling a goshanga. Oh, stand with me. Kulumi kun is lapana kalwang army. Langan is creamers full of gambanam. Nga keep it cut me nang a swipe a manje. Oh, lonky holo lam. Can't tell me now, baby, can't cross hunger. Gig she you wet, Ubula wounds on get, and she no poet. Amakaza would you wet, Impilimilestanoza. I never should have left you. I never should have left you.
Ngazininga emhlabeni kwasisombe sengameva kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena isilima Usuyo khala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyo mncenga ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kodwa ke wena uzoba usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa nawe ukulala ucabanga lamagama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehla akhe sevulekile sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana izinkinga basasixazululi bayaphindiselana futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda umuntu uma umthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi imizwa yakho uyoyihlaza
Impilimilestanoza Impilimilestanoza Namhlanje uzekho Impilimilestanoza 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 Namhlanje uzekho I never should have left you I never should have left you. Namhlanje uzekho.